ZWAP.com.
Ang kalul.
Yeah, yeah.
It's Emmy again.
Exclusive.
We na fike bera bagi. Mufuta fika bachi magi. Moyo wachi loka zubinga na.
Debo.
It all started burning on. Just a little girl living with a coco. Primary back up on Denali Pompo. But still no saka second town anymore. 2016, but she was secondary, I was very excited. Pange machao indi za tani se apanga. Munga oyamba ndi udinda wanga. Koma fizi na futa. Nao matalata disia. Chaka chonze bakomo. University of Utikila. Seasonal is a easy. Kona ni malimbiki la kutimina. Wake ni za vike. Think a better part. Seasonal is a easy. Kona ni malimbiki la kutimina. Wake ni za vike. Think a better part.
Kakutali usazi ike kumtima tenga punzilo ndimavuto omwewa ama chikunga kukalango mayo limba ya chikumba mami kukondo siku panda vuto kuma kutiwa moa kwilio. Don't take it deep personal mami, yeah. Dance to the tune huiwale kulila nkolole dwa koma lila no tontole. Life is too short.
ZWAP.com.